Yo, mata ya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So hai na ukoso, lo, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko. Yo, stoko imetoka Stockholm, so hakuna vile plot itakuwa too flat. Pussy power na piston, dosko roaming kama network imta. Mada metoka courtroom, analia mto yake megongewa na judge. Sikujua kwa Kardashian, uneza ficha kilo moja yangwai. Nimetoka kwa basha, yani, na squatcha kafja na wako high. Yeah man, baka saa ngapi, na unaona hata vile mtaa kudai. Niko tempted, kuzi mangati, mtue kwa soko. Na kasi uongo, haikuwa kasongo. Niko tempted kuzimangati, mtue kwa soko. Na kasi uongo,
kasi uongo,
haikuwa kasongo. Maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So hai na ukoso, lo, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko.
Hawezi feed my ego, kuna percentage na feed my figo. Ambia Ruto si tano, tano, tuna mpango na si kando kando. Keep it hot, kitamos, tamos, nime snap, kitanos, tanos. She love the flings, yako kings, you please move in. Nikona wish within squeezy bana, masking routine. Aloe vera, snail machine, ah, those kind of things. Wako na leash, chataka kuna kitu, kitu, kitu kwa cola. Ringa na currency, na iuna kitu, kitu, kitu kwa dollar. Jua fima dhalikuja chuo, kuna dem independent kwangu leo. Guess what, anakunja nguo. When I was losing, it was ringing. Say I'm winning, it's ringing. Trip tano, I'm cynic. Just to see some cynic. Nimelelewa na damage. Sign on a kiaza cabbage. Not boiling on a budget. Kikauka paka mate. Oi, toa ufala. Mina toa inshala. Oya, toa ufala. Mina toa inshala. Oya, toa ufala. Mina toa inshala. Wewe, toa ufala. Oya, toa ufala. Oya, toa ufala.
Maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So hai na ukoso, lo, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko.
Opinions pereka Ruto, kama una periods pereka bookshop. My feelings pereka uko, kafiri pereka uko. Mavela penye tuniko, mafegi pereka rooftop. My shillings kwenye bankiko, yombogi na shimo pereka riko. Badok chana savage, babe mi ukam na baggage. Mchana jaba Chavez, nona nomba za cabbage. Skate wanga target, pa 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 ham target. Skate wanga target, pa 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 ham target. Na chilia hit ndo ishiki ya bandu mkinsist. Na upati ya double need a dish. Denge bipolar, mina feel ni threesome kwangu. Beef na isosia sambu, buy CD usiende Roy Sambu. Pig a beast usi why fumble, in a this year time ni struggle.
Time ni struggle.
In a this year time ni struggle.
Time ni struggle.
In a this year time ni struggle.
Time ni struggle.
Yeah, you already know man, for real man. You already know man.
Yo, maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So hai na ukoso, lo, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko. Twayofala kwa soko, twayofala kwa soko.